with you. Umutima omulungi gwe kyawa akamulike wampaka kwawo ebintu by'omukwano n'ensimbi mutima gwe gumubitesaki omutima omulungi gwe kyawa akamulike wampaka kwawo ebintu by'omukwano n'ensimbi njagala manye ebitesaki papajo bw'omutima mufufu Tundula busale mu kifuba Simanyo balelo ndusimatuka Ng'omusayi ngulaba kugwawo Ebisikirize by'omwoyo gwange Obikasuse mayanja bitalagansi Yewe kola birwanye n'omubiri gwange Otuse ne kungumba n'okolokota Ofunye nakake kakotula Yali mukwano gwange onyumirwe bwesanawo Ofunye nakagoma koko nako bino byensindawo Obikube mwakayimba Mubye nabala ekyo sakimanya Nti balikulira n'osula Nakwesiga nnyo baby sakibala Toli nswaza n'onyiza Omutima omulungi gwe kyawa Akamulike wampaka kwawo Ebintu by'omukwano n'ensimbi Mutima gwe gumubitesaki Omutima omulungi gwe kyawa Akamulike wampaka kwawo Ebintu by'omukwano n'ensimbi Njagala manye bitesaki Wampa nakatebe kwentula wali omanyi Funye bino jowe biroto byo Nango kutula nezikalira nalimanyi Tiomukwano kwe kusasula Mbwe kubanga kwe kusasula Chimanye tindi mukwano kwo Afujirire biroto byo Asirikalwe biba bisobye Aika kabune tukasalamu Rajato nechangira kuo Kusabiranga mukwano gwatali kuchawa Okumire chengambye Kusabiranga mukwano gwatali kuchawa Welabire chetwali Neyo jogenze Kofunye yabere mugumu Aimirire mubusalebu Sagara kulaba kumazigago Amanye nechejo cholina Hata kulenga wasiwa Usabira mukwano jogenze Munange weyagali Ebya nemanga tulibabiri Kupunye yekabikole Mumutima mulungi baby Kwe mutimo kukwa gala Umutima omulungi gwe kyawa Akamulike wampaka kwawo Ebintu by'omukwano n'ensimbi Mutima gwe gumubitesaki Umutima omulungi gwe kyawa Akamulike wampaka kwawo Ebintu by'omukwano n'ensimbi Njagala manye bitesaki